subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax isniina bisha Februarina ay ku beegan tahay 14 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com, idaacadda saaka iyo caalamka. waxaa idinla socotaynaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah gabar soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysiya.
Allahu naxariisitahaba waxaa dilay qofay meesha ka wada shaqaynayeen, ninka waana nin qofka dilay, wuxuuna ka soo jeedaa waddanka Ciraaq, maqaaxidaasina ka wada hawlgelayeen. Gabadhaasina waxa uu ku dilay sida haddaan xogta kaga helayno Somali communityga, horena ay ugu soo tegisaga in
waxaa sidoo kale maqli doontaan mashruuca ka hortaga nafaqadarrida oo ka bilowday deganada Somalilan xilli abaaro ba'an ay ka jiraan qaybo ka mid ah Somalilan. waxaan idiin haynaa ciyaarihii Maraykanka oo malaayiin qof xalay ay daawadeen oo goordhowna uu soo gabagaboomay ciyaartii kama dambaysta ee Super Bowl-ka ay isaga hor imaadeen kooxaha LA Rams ee California ka socotay Cincinnati Bengals oo gobolka Ohio ka tirsan. fainalahaas faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. sidoo kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee kusoo dhawaada. waddada isku xirka mashquulka badan ee ganacsiga ee waqooyiga Ameerika ayaa dib u furantay axaddii shalay, iyadoo ay soo abjarantay xanibaad lix maalmood socotay kadib markii Maraykanka iyo waddanka Kanada waddadaas isku xirta ay soo buux dhaafiyeen qaar ka mid ah dadka gawaarida waaweyn ee xamuulka ka shaqeeya ee dalka Kanada, kuwaas oo ka horjeeday dowladda Kanada oo iyadu ku markaasi faral yeeshay inay qaataan talaalka COVID-19 gawaarida halkaasi ka shaqeeya. Booliiska Kanada ayaa xabsiga u taxaabay axaddii shalay tiro dad ah, waxaana ay fasaxeen dad mudaaharaad sameynayay iyo gaadiid ay halkaasi ku qabsadeen buundada Ambassador ee Windsor, Ontario, kadib markii maxkamad markaasi jimcihii uu ka soo baxay amar. xayiraadda ayaa waxa ay yareysay silsiladda saadka ee shirkadaha baabuurta ee Detroit, taasoo ku qasabtay Ford Motor Company iyo shirkadda labaad ee ugu weyn Mareykanka ee General Motors Company ee GMN iyo Toyota Motor Company iyaduna in ay joojiyaan oo ay yareeyaan wax soo saarkooda. mas-uuliyiinta Kanada ayaa waxa ay ku talajireen in ay furaan buundada Ambassador kadib markii ay dhammaystireen hubinta badbaadada ee lagama maarmaanka ah, ayay tiri la taliyaha amniga gudaha aqalka cad ee Mareykanka Liz Sherwood Randall oo hadal soo saartay. buundada ayaa waxa isaga kala gudbayay qiyaastii 360 milyan maalintii oo dollarka Mareykanka shixnad u dhiganta, taas oo laba jid ah oo dalka Kanada iyo Mareykankaba 25 qiimaha boqolkiiba dhammaan ganacsiga badeecadaha Mareykanka iyo Kanada isaga gudbana ay u dhiganto. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay wiil 17 jir Falastiini ah intii uu socday iska horimaad ka dhacay meel u dhow magaalada Jiniin ee dhulka la haysto ee daanta galbeed, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiiniyiinta iyo wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Wafa isniinta maanta. wasaaradda caafimaadka ayaa tilmaamtay in Maxamed Abu Saalax lagu dilay xaafadda Silaad Al Xaritiya, waxaa la sheegay in ay toogteen ciidamo intii uu socday iska horimaadyo yimid kadib markii ciidamada Israa'iil ay soo galeen xaafaddaasi toogashadu ay ka dhacday. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu ka digay aan idhaahdee magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine isniinta maanta kahor inta uusan booqan Moscow si uu isugu dayo in uu ka hortago khatar aad u daran oo ku aadan duulaanka Ruushka oo ka dhalan karaysa qalalaaso xoogan oo markaasi soo idbaxda tan iyo dagaalkii qabooba, markaas oo dhinacyadu ay ka cabsi qabaan in xaaladdu ay kasii darto. hogaamiyaha Jarmalku waxa uu booqanayaa labada caasimadood si ka duwan tii toddobaadkii hore ee ku qaadatay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, kaasoo isagoo farmaran kasoo laabtay, waxaana uu isku dayayaa in uu daboolo ama uu qaboojiyo durbaanka dagaal ee kasoo baxaya bariga Yurub. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhowaad 100,000 oo askari dhoobay xadka uu la wadaago dalka Ukraine. iyadoo ay isku khilaafsan yihiin dhinacyada ruushka iyo reer galbeedka, arrimo ay ka midka yihiin isbalaarinta NATO ee dhulalkii soofiyeedka, iyadoo dalalkaasina galbeedku ay arrintaasi kasoo horjeestaan oo ay diideen. Reer galbeedka ayaa waxay ka midaysan yihiin islamar ahaantaasina ay ka dhiga adeegayaan dalabka Putin ee ku saabsan damaanad qaadka amni ee ay NATO dib ugu soo celinayso ciidamadeeda oo meeshana ka saarayso in ay Ukraine xubin ka noqoto isbahaysiga NATO. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaa doorkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o en gudagalna khudbada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo saaka. Allahu naxariistee, waxaa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleysiya lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Dahabo Cumar oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo halkaasi ka shaqaysanaysay, taasoo dilkeeda u dhacay axadii shalay. Dadka ku dhaqan magaaladaasi ayaa ka hadlay dilka gabadhaasi iyo sida ay ku timid. Wariyaha v o a ee Australia Ibrahim Cumar Baafe ayaa la xiriiray magaaladaasi Kuala Lumpur. Warbixin arrinta la xiriirta ayuuna noo soo diray.
Allahu naxariistee, gabadhan ayaa lagu magacaabi jiray Dahabo Cumar, waxaana ay ka mid ahayd hablaha degan magaalada Kuala Lumpur ee waddanka Maleeshiya. Shalay gelinkii dambe ayaa gabadhan la dilay iyadoo ku sii socota goob ay ka shaqaynaysay. Si aan wax badan uga ogaado, waxaan la xiriiray Maxamuud Cabdulaahi Bile oo ka mid ah ardada wax ka barata Maleeshiya, waxaana uu iga waramay dilka gabadhan iyo sida uu dhacay.
Allahu naxariistee, Dahabo waxaa dilay qof ay meesha ka wada shaqaynayeen. Ninka waana nin qofka dilay, wuxuuna kasoo jeedaa wadanka Ciraaq, maqaaxidaasina ka wada howlgelayeen. Gabadhaasina waxa uu ku dilay sida haddan xogta kaga helayno Somali communityga. Horena ay ugu soo tabisaba in uu ka dhexeeyo usoo bandhigo ku yiri xiriir baan doonaya. Gabadhuna ay ka cagajiiday, kadibna ugu hanjabay inuu moogtay dilayo, iyadoo dhowr jeedna u sheegtay Somali communityga. Arintaasina bay u dhimatay baynu odhan kareynaa. Maysan jirin xog dheeraada ama arrimo kale ayaga ka dhexayn karayay markaasi. Waxaanu dilkani uu ka dhacay meel meherada wax yar u jirta, oo hal kilomitir aduu u jirta buu gabadhaasi dilkeedu ka dhacay.
Goobta ayaa markiiba waxaa soo gaaray booliiska Maleeshiya si ay baaritaano u sameeyaan. Dalka Maleeshiya waxaa ka jira urur jaaliyadeed oo aada u xoogan, sidoo kalena waxaa ku taala magaalada Kuala Lumpur safaaradda Soomaalida ee dalkaasi. Amaal Maxamed Siciid Hogaamo, oo ah siihayaha safaaradda Soomaalida ahna qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Maleeshiya, ayaan weydiiyey goobta markii ay gaareen waxa ay booliisku ay kala kulmeen iyo dilka gabadhan sida ay ula socdaan.
Waa mahadsan tahay Ibraahim Cumar Baafo, waan dhowahay. Markii nala soo wargeliyey, isla markiiba waxay safaaraddu tagtay goobtii ay gabadha meydkeeda taalay. Aniga iyo waxa weeye qaar ka mida diblomaasiyiinta safaaradda waxaana la kulanay booliiskii markaas arintaas baaritaankeeda waday, oo arrinka gabadha waxa weeye gacanta ku hayay. Waxayna nagu wargeliyeen in waxa weeye weli baaritaan ku filan aysan haynin, laakiin ay waxa waaye ay gacanta ku hayaan, nalana soo wadaagi doonaan xogta saxda ah ninka waxa weeye gabadha dilay oo gacanku dhiglaha ah. Waxaana booliiska ka sugeynaa maanta xogtaasoo dhammaystiran iyo investigationki ay suubiyeen. Waxay safaaraddu si dhow ula shaqeynaysaa waxa weeye communityga iyo booliiska oo arrintan gacanta ku haya. Safaaradduna mar walba waxay u taagan tahay inay u khidmayso oo waxa weeye dhibti soo gaarta communityga Soomaaliyeed ee Maleysiya ku nool, inay waxa weeye wax kasta ay u baahan yihiin ay safaaraddu gacan ka geysato. Insha allah waxa weeye maanta ka warsugeynaa xogtaas oo sax ah.
Haddaba Allahu naxariistee, Dahabo Cumar ayaa la sheegay in da-da 20-aad ay ku jirtay. Maxamuud oo ka mid ah ardada wax ka barta magaalada Kuala Lumpur ayaan weydiiyey Dahabo waa qof caynkee ah.
Dahabo Cumar, Allahu naxariisto, waxay ahayd gabadh dhalinyara oo da-da 20-aadka ku jirta. Waxay ahayd hablaha firfircoon siinu la wada soconaba wadamadan Eeshiya ee Soomaalidu ku nooshay. Inta badan waxbarashiisa ka yimaadaan shaqadu aad bay u adag tahay. Marka waxay dadka farakuturiska ee ka shaqeeya meelaha marka ay Soomaalidu access ku leedahay, sida maqaaxiyaha ama meelaha laga cunteeyo Soomaalidu ka yar shaqeyso, gabadh bayna ahayd asturan aan dadkaana dhex gelin. Sababteena u dhimateena waxayba ahayd, sidaynu marka horeba sheegnay, inay xiriir ka diiday ama qofka ajaanibka xiriir maogtay la samayso si aan kulay wararka hadda ku helayno. Marka waxay ahayd kulay gabadh shaqaysata da-yar oo gabadh aada u da-yar bay ahayd, in muddo aana ku sugnayd oo maleeshiya joogtay weliba caasimada Kuala Lumpur, Somali refugeegana ka mid ahayd oo hoos tagtaa.
Ilaa iyo hadda booliiska si cad uma sheegin heybta qofka dilay gabadhan, inkastoo dhallinyarada Soomaalida ee wax ka barata maleeshiya ay aaminsan yihiin in ninkaasi uu ahaa nin doonayay in gabadhaasi uu xiriir qasab ah la sameeyo, balse iyadu ay ka biyadiiday. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Tan iyo markii cudurka covid 19 uu soo ifbaxay, islamar ahaantaasina meelaha uu gaaray waxaa ka mid ah Soomaaliya, ayaa qoysaska qaar ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka waxa ay qaateen go-aan inay magaalooyinka ka guuraan oo ay gaaraan deegaanada miyiga, kuwaas oo aaminsan in halkaasi ay kaga badqabi doonaan oo ay kaga ammaan heli doonaan faafitaanka cudurka covid 19 oo meelaha qaar uu si daran u saameeyey. Qoysaskaasi waxaa ka mid ah qoysas ka barakacay deegaano ka tirsan gobolka Bari ee Puntland, waxaana la kulmay wariyaha V O A Faaduma Yaasiin Jaamac oo la kulantay qoysaskaasi oo nolosha cusub ka sameystay miyiga deegaanada Puntland. Warbixin arrintan la xiriirtay iyo soo dirtay.
Idil Cabdi Jaamac, saygeeda iyo shan caruur ah oo ay dhashay, waxa ay muddo 20 sano ah ku noolaayeen tuulada Kalabayr oo magaalada Boosaaso u jirta 60 kiilomitir. Hase ahaatee markii uu dunida ku baahay cudurka covid 19 waxa ay qoyskani go'aansadeen inay degaan dhulka miyiga ah, isla markaasna waxa ay dhaqdeen ari iyo digaag. Waxaa V O A u suurta gashay inaan qoyskan ku booqano halka ay ka degan yihiin dhulka miyiga ah ee aan ka fogeyn wadada laamiga ah. Hooyo Idil ayaa V O A uga warantay nolosha miyiga iyo waxyaabihii ay kala kulmeen.
Waxaan digaagayga iyo adhigayga iyo ciyaalkayga waxaan ula soo baxay meesha banaanka. Korona iyo hargab iyo xanuunno toona intii aanu baadiyaha joognay maanan arag.
Hooyo Idil waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadkii 1977, waxaana ay ka mid ahayd qoysaskii Soomaaliyeed ee ka soo barakacay colaadihii sokeeye. Mar kale ayay inoo sharaxaysaa caqabadaha ay kala kulantay nolosha cusub.
Dhakhtarka Banaadir baa ku dhashay, xaafadda Yaaqshiid baa ku garaadsaday. Maxay hadii la soo qaxayna waddanka waqooyiga Laascaano iyo Hawdka iyo dhulka Sabaan ku koray oo intii deynanimadayd ahayd, haddii aan maamo noqdayna bari baan soo galay. Waxyaalo badan baa ii dildilacayaamihii hore waxaa odhan jiray hablaha joogana bal ii dhisdhista, laakiin sidii hore hadermihii waa hader kan u dambeeyo aan hader fadhiyo gacantaydaana ku dhistay. Waxaweye soolarada noo xidhan, mobeeladayda ka dabaysanaa, waxaweye khadka laga isticmaalaa, waxaweye Facebook wixii soo dhaco kasta hadaanu baadhano diyaar bay noo yihiin, waa geli karnaa, waa noogu jiraan. Waxa weeye annaga hadar magaalo waxaanu uga baahannahay maba jirto, biyaha booyad baa noo shubtaa, maxay ahayd waxaanu ku shubanaa handbag ba la yidhaahdo oo booyadda dhan qaada baanu ku shubanaa.
Idil iyo dhowr qoys oo kale oo ka soo hayaamay tuulada Kalabayr waxa ay si fudud u helaan adeegyada ay u baahan yihiin maadaama aysan ka fogeyn wadada laamiga ah ee dhex marta dhulka miyiga ah ee ay degan yihiin. Hase ahaatee waxaa muuqata inay meesha ka baxday waxbarashada ubadka qoysaskan. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
La magac baxay kor u qaadida nafaqada qaranka Somaliland ayaa wacyigelin ku saabsan nafaqadarada ka bilaabay deegaano ka tirsan Somaliland. arrintan waxay imaanaysaa xilli ay abaaro xoogani ka jiraan qaybo badan oo ka mid a deegaanada Somaliland. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee Borama, Haashim Sheekh Cumar Good.
kor u qaadida nafaqada qaranka waa mashruuc caalami ah oo 4 sano ka hor wacyigelintiisa laga bilaabay gobollada Somaliland. haddaba sida looga hortegayay nafaqa darada maadaama bulshada waddanka iyo gobolka ay soo food saartay abaar iyo sixir barar dhanka maceeshadda ah, ayaa mashruuca kor u qaadida nafaqada qaranka oo ay ku bahoobeen 10 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Somaliland ka bilaabay sidii looga hirgelin lahaa mashruucan degmada Borama, sida uu idaacadda v o a u sheegay Sakariye Daahir Cige oo ka mid ah howlwadeenada mashruucan.
marka barnaamijkan waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Somaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii 4-aad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyaddu leeyahay. waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay'adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. barnaamijkana wuxuu dee ku saabsanyay intaa lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baan muddo soo wadnay. waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Borama, caasimada gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. oon maanta halkan 2 cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay 2 maalmood. waxaana uga warramayna aan warbixin ka siinaynay qaabdhismeedkii hawshu say u socon doonto ayaan ka siinayn. marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqa abuur ma sameeyo, laakiin wacyigelin si arrinta maxayda nafaqa darada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay.
nafaqa darada waxaa keena dhowr arrimood oo sababo, sida uu inoo iftiiminayay Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha ay ka dhalato nafaqa daradu.
Haashim Sheekh Cumar Good, aad baad mahadsan tahay. waxyaabaha nafaqa darada keena 3 qodob baa ugu muhiimsan oo aasaas u ah. mid waxaa la yidhaahdaa underlying causes baa la yidhaa, waa sheeye iyagu nafaqada si toosa aan u sababin ee saameyn ku leh. sheeyna waxaa la yidhaahdaa sheeye aasaasiya oo hay ka soo bilaabanto, sheeyna waxaa la yidhaahdaa waa shey degdeg ah. sheyga aasaasiga hadaan ka bilaabay nafaqa darada, sababo waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee waddanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada waddanku soo dhoofsanayo, waxyaaba aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka nafaqada iyo cuntada ay kaleeyihin, iyo cuntada soo galaysa tayadeeda, taasi taabay khusaysaa iyo globally adduunyada oo dhanba. food systemka, haabkan cuntada iska dhex gudbaya, taasi saameysaa, xitaa dagaalada saameeya, abaaraha saameeya, ganacsiga wadamada layska dhex gudba ayaa saameeya. taasi waa ta aasaasiga. sheyga la yidhaahdo underlying cause waa shey isagu xidhiir dhowla lahoo. underlying cause waa sabab xidhiir la leh inay nafaqa darro dhacdo. nafaqa darro toosa maaha, xidhiir bay la leedahay. waxaa ka mid ah biyo la'aantii baa ka mid ah, waxaa ka mid ah qofka caafimaadkiisu liitaa ka mid ah, hiddo inuu leeyahay nafaqa darra ka mid ah oo cunto ku filan hadduu waayo, waxaa ka mid ah hooyadiiyo dhallaankii oo nafaqa darra ku dhacdaa ka mid ah, dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad, taasina waa shey sabab kule lukule inay dhacdo. waa qodobka labaad. qodobka ugu dambeeye sababa nafaqa darrada waxa weeyaan, waxaa la yidhaahdaa xaalad degdega weey, waa laba ayadna lagu soo koobaa. qofkii wuxuu cunaba inuu totali waayo, waa immediate, waa degdeg, iyo waxaa la yidhaahdaa disease, xanuunba qofkii ku dhacay. labadaas waa labada ugu badan marka la eego Somaliland, gaar ahaan gobolladan gobolka Awdal oo waxaa kusoo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa kusoo noqda, dadkii caafimaad ma helaan. sidaa daraaddeed disease-kaasi iyo xanuunadaabaa keena. saddexdaa qodob baa ugu waaweyn waxyaabaha nafaqa darrada sababa.
sidoo kale waxaa jira siyaabo looga hortegi karo nafaqa darrada iyo tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo ilaalinta tayada cuntada dibadda ka imanaysa, sida uu mar kale inoo sharaxaya aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar.
waxyaabaha laga hortegi karo waxaa ka mid ah qodobka koowaad ee basic cause-ka, qodobka aasaasiga sababa, waa inuu waddanka wax soo saarkiisa kor loo qaadaa, waa inuu cuntada lasoo dhoofin waddanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega. nimanka ganacsatada ee cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inaa shuruuc loo sameeyaha lagu kaantaroorayo, waa in cashuurtii laga jabiyaa, cuntadii waa inaa waddanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay-adda tayada cuntada hubisa. Kaasi waa qodobka koobaad. Qodobka labaad ee shayga isagna lugta kule underlying cause kale idhaahdo sababi karana waa inaa xarumii caafimaadkii la kordhiyaa sida MCHkii xaruntii hooyadii dhallaanka, waa inaa tallaalkii kor loo qaada, waa inaa nadaafadii kor loo qaada, waa inaa wacyiga dadkana kor loo qaada.
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda nafaqa darrada ayaa timaada waqtiyada ay dhacaan abaaraha, cudurrada, dagaalada iyo dhaqaale xumadu. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Watahay Haashim, aad buu mahadsan yahay. Markana dhinaca ciyaaraha aynu jaleecno, guru waxaa lasoo gabagabeeyey ciyaartii kama dambaystaheed ee fainalaha ee Super Bowlka ee waddankan Mareykanka oo malaayiin qof ay daawadaan fainalaha. Waxaa isaga hor yimid kooxda LA Rams ee California ka socotay iyo kooxda Cincinnati Bengals oo gobolka Ohio ka socotay. Ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbinaynaa. Waxaa ila falanqeynaya Maxamuud Mascade, wariyaha V O A oo arrintani isha ku hayay. Mascade, bal ugu horeyn waxaad sharaxaad inaga siisaa ciyaartani maxay ahayd, maxaase xiiso gaara u yeelayay sanadkan?
Aad baad u mahadsan tahay. Sida aad sheegtay Jamaal, ciyaartani waxa ay gebagabo u tahay horyaalka Mareykanka ciyaaraha NFL-ka loo yaqaano, oo ciyaartiisa kama dambaysta loo sameeyo xaflad weyn oo damaashaada oo lagu magac daray Super Bowl-ka, isla markaasina magaalooyinka waddanka Mareykanka way u tartamaan oo hadba magaalo lagu qabto. Haddaba kulankii kama dambaysta ahaa ee dhexmarayay kooxaha Cincinnati Bengals iyo LA Rams ayaa nasiibku waxa uu noqday in kooxda LA Rams gurigeeda uu ka dhaco garoonka la yiraahdo SoFi Stadium oo sanadkii 2020 la dhisay, oo ku kacay lacag gaaraysa $5 billion Mareykanka in ciyaartaas ka dhacdo. Ciyaartu ciyaar aad u adag bay ahayd. Labada kooxood ee Cincinnati iyo LA waxay ahayd laba kooxood aad isu soo diyaariyey, la isku riiqday. Waqtigii loogu talagalay ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 23:23 oo kooxda LA Rams daqiiqadihii ugu dambeeyay iyadu kubadda haysatay ay ku faraadeegtay sidaasina ay ku badisay. Inkastoo saddex qaybood oo ciyaarta ka mid a laba ka mid a aad laga gacan sareeyay kooxda LA Rams, mar ay u muuqatayba kulanka inay guuleysan kartay kooxda Cincinnati Bengals, laakiin ugu dambeystii quarterback-ka la yiraahdo Matthew Stafford oo dhowaan kala soo wareeyeen kooxda Detroit Lions ayaa u suurageliyay kooxdiisu inay sidaa ku guuleysato. Waxaa xusid mudan ciyaarta waqtigii nasashada oo xilliga loogu jecelay halftime-ka lagu soo bandhigo show ay fanaaniin aad u fara badan ka haysaan sanadkan. Xidigihii dhinaca raabka, Snoop Dogg, Dr. Dre, Maria J. Blige, 50 Cent, Eminem, aqyaarta ayaa kasoo qayb gashay. Aad ayuu sanadkan u xiiso badnaa.
Waa tahay, waa gartay. Waxaad ka dhawaajisay in ay kooxda Cincinnati Bengals ay aad ugu dhaweyd inay koobka hanato, daqiiqadii ugu dambeeyeyna ay laga dhibacbatay. Maxaa isbedelay oo ka qaldamay ama xaggee bay wax isdaba dhaafeen aan la dhihi karaa?
Runtii marka la fiiriyo labada quarterback-ba dhaawacyo ayaa soo gaaray, laakiin markii dambe waxaad u mooday in macalinka kooxda LA Rams uu wax ka bedelay qaabkii uu banooniyada u wacayay. Qaybtii saddexaad oo kale, third quarter-ka, wuxuu inta badan isku dayay in uu kubadda waxa loo yaqaano running back uu isticmaalo kubadda ee loordaan, taasina waa suurageli weysay oo difaaca Cincinnati Bengals arrinta aad ayuu uga hamiyay. Laakiin markii ugu dambeysay, daqiiqadii ugu dambeysay, wuxuu aaminay quarterback-iisa Stafford oo si aada u taagidgareeyey in uu kubadda la raadsado ninka isagu kubadda qabta ah ee receiver-ka loo yaqaano Cooper Kupp, oo dabcan loo tirinayo caawa guusha ay gaartay kooxda LA Rams inuu ciyaaryahankaasi mas-uulka ahaa oo kubado badan oo dhinaciisa loo tuuray oo halis ahaa qabashadoodana aanay sahlanayn ayuu ciyaaryahankaasi suurageliyay inuu qabto. Marka isfahamka Stafford oo quarterback-ga ah iyo Kupp oo ahaa ninka banooniga qabtay loo tuuray receiver-ka, isfahamkoodaasi kubadihii ay qabteen ayaa suurageliyay inay guuleystaan, iyo difaaca kooxda Bengals oo qaladaad fara badan galay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta oo calaamad badan oo jaalaha dhinacooda lagu tuuray, sidaas inay fursado fara badan suuragelisay kooxda Cincinnati Bengals inayasho.
Waata, ciyaar xiiso badan ahayd. Adoo soo koobay Mascade, waxaan ognahay in ciyaartan Super Bowl-ka finalisa ay dad aad u fara badan daawadaan. Marka la barbar dhigo Mareykanka kubadda cagta ee soccer-ka ay u yaqaanaan iyo ciyaartan kale ee kubadda cagta ee ciyaaraan ee Super Bowl-ka hadda NFL-ka, inta qof ee daawata ama malaayiinta qof ee daawata malagaranaya yaase ku guuleystay ciyaaryahanka ciyaarta caawa ee labada kooxood ay wada dheeleen LA Rams iyo Cincinnati Bengals?
Dabcan ilaa hadda si rasmi ah weli looma sheegin tirada numberka guud ee daawaday, laakiin waxaa inta badan ciyaartan marka la eego wadanka Mareykanka iyo dibaddiisaba malaayiin ayaa daawada. Dabcan wax u badan oo loo daawadana ciyaartan waxaa lagu sheegaa inay tahay xayisiimaha lasoo duubo oo aad u qosol badan oo dadka ka qoslisiiya, iyo sidoo kale ciyaarta halftime-ka showga lasoo bandhigo. Laakiin ciyaaryahankii MVP-da amaba ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulanka waxaa la siiyey ciyaaryahankii hadda aan kaaga sheekeynayay ee la yidhaahdo Cooper Kupp, kubad qabtaha kooxda oo isagu laba touchdown oo laba gool u dhiganta kubadda cagta u dhaliyey kooxdiisa LA Rams, sagaashan yardina wax ka badan kubadda la socday oo dhaqaajiyey. Marka xidigaas ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa inuu yahay. Waxaana xusid mudan koobkan intii loo bixiyey magaca la yidhaahdo Super Bowl-ka, in kooxda LA Rams oo kasoo guurtay gobolka St. Louis ay markii labaad ku guuleysatay sanadkii 1999-kii ayayna Tennessee Titans koobkan ka qaaday, inkastoo sanadka kii ka xigayna iyaga laftooda laga qaaday kooxda la yidhaahdo New England Patriots ay koobkaasi kaga guuleysatay.
Waa tahay aad ba mahadsan tahay Maxamuud Mascade ayuu kaasi a dhegaystayaal. Mar kale hambali ayaan leenahay kooxda LA Rams ee gobolka California koobkaasi ku guuleysatay, sidoo kale kooxda Cincinnati Bengals way dadaaleen. Gabagabaha ayaa u ahayd xubintaasi ciyaaraha barnaamijkeena caawa oo saaka iyo caalamka aad si toosa uga dhegaysanaysaan v o a. Hadda heesaas aad maqlaysaan ayaanu ku yara nasanaynaa, bal dhegaysi wacan. tahay dhegeystayaal, heesaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Thank you.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Some airlines canceled flights to the Ukrainian capital, and troops there unloaded fresh shipments of weapons from NATO members Sunday as its president sought to project confidence in the face of U.S. warnings of possible invasion within days by a growing number of Russian forces. President Volodymyr Zelensky spoke to U.S. President Joe Biden for about an hour, insisting that Ukrainians had the country under safe, reliable protection against feared attack by a far stronger Russian military. The White House said both agreed to keep pushing both deterrence and diplomacy to try to stave off a feared Russian military offensive. The Biden administration has become increasingly outspoken about its concerns that Russia will stage an incident in the coming days that would create a false pretext for an invasion of Ukraine. Police moved in to clear and arrest the remaining protesters near the busiest U.S.-Canadian border crossing, ending a demonstration against COVID-19 restrictions that has hurt the economy of both nations. The bridge in Windsor, Ontario, remained closed late Sunday afternoon, however, as a snowstorm hit the area. Authorities held back from a crackdown on a larger protest in the capital, Ottawa, where the local and national police formed a joint command center. Protesters have paralyzed downtown, infuriated residents who were fed up with the police inaction, and turned up pressure on the Prime Minister Justin Trudeau. Windsor police said more than two dozen people were arrested peacefully near the Ambassador Bridge that links the Detroit to Canadian auto plants. There is more at voanews.com. This is VOA News. French President Emmanuel Macron has not officially declared that he is a candidate for April's presidential election yet, but he already has a full campaign team and makes speeches about his future plans for France. Critics say he is unfairly using his taxpayer-funded presidential pulpit to campaign for a second term while dragging out his widely expected announcement as long as possible. Macron said last month that he has the desire to run for a second term, but he wanted to wait for the COVID-19 situation to improve before making a decision. Still, his recent trips across France tend to increasingly look like campaign events. The deadline to declare a candidacy is March 4th. The U.S. government has suspended imports of Mexican avocados after a U.S. plant safety inspector in Mexico received a threat. The surprise suspension came on the eve of the Super Bowl, the biggest sales opportunity of the year for Mexican avocado growers. It did not affect game day consumption, though. Those avocados were already shipped. The move shows the dangers posed by drug cartel turf battles and extortion of avocado growers in western Mexico. Because the United States also grows avocados, U.S. inspectors work in Mexico to ensure exported avocados do not carry diseases that could hurt U.S. crops. Erin Jackson has become the first black woman to win a speed skating medal at the Winter Olympics, a gold one. Jackson won the 500 meters with a time of 37.04 seconds to give the American speed skating program its first speed skating medal of the Beijing Games and first individual medal since 2010. This one meant much more than national pride, though. The 29-year-old Jackson joins fellow American Shawnee Davis as the only black athletes to win speed skating medals at the Olympics. The Los Angeles Rams were all but out of playmakers in their second half of the Super Bowl. They still had Cooper Kupp and they still had Matthew Stafford. And they were enough to win a championship. Los Angeles' 23-20 victory was a remarkable story of perseverance through injury setbacks that could have crushed most teams, including the Rams, if not for one final scoring drive, catalyzed by Kupp and Stafford. The Rams played the fourth quarter of their home Super Bowl with rookies and logging significant playing time. And that's because Odell Beckham Jr. went down with a knee injury in the second quarter, leaving the Rams to finish their final game without four of their top six pass catchers. More at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, February the 14th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. A Ugandan writer says that he went into self-imposed exile to seek medical attention for injuries he sustained while being detained by state security operatives.
Right now, I have to first be fine. I have to first repair myself. I have to present myself to the hospital and they repair me and I get my good health like I was before. Then I return to Uganda and we continue the struggle.
In a bid to boost agrotourism, the government in Botswana is offering wildlife startup stock to farmers to keep in their plowing fields.
The species that the department would be availing impala, hemsbok, zebra, eland and warthog. The scheme that we're referring to relates to keeping of herbivores. It excludes carnivores.
And Tanzanian media has welcomed the government's decision to lift a ban on four newspapers that was imposed by the late President John Magufuli. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, a Ugandan writer says he went into self-imposed exile to seek medical attention following injuries he sustained while being detained by state security operatives. Kakwenza Rukirabasaija, who recently received bail after weeks of detention, says he was tortured and has scars all over his body as proof, a claim supporters of the government sharply deny. He was arrested on December the 28th and charged with offensive communication under the Computer Misuse Act. This for offensive language to criticize President Yoweri Museveni and Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, a commander of Uganda's land forces. Speaking to VOA's Peter Cloti, Mr. Rukirabasaija says that he plans to return to Uganda despite concerns that he could be in trouble for jumping bail and violating the country's immigration laws.
You have promised to return to Uganda after you seek medical attention abroad. How will you return to Uganda, knowing very well that some people are suggesting that you broke the rules of immigration and the country's territorial integrity by sneaking out of the country without proper documentation?
I will not be the first person to do that. My mentor, Dr. Kizza Besigye, in 2001, after elections, he ran out of the country, and in 2005, he returned. Yeah, I'll do that. Right now, I've already got an international passport that can enable me to move anywhere I want. And yeah, it will enable me to move to Entebbe. So I do not see any reason why I should not come back home and through Entebbe. Why should use porous borders to come back to Uganda? No, I will have to use Entebbe Airport to return. And I believe that Dictator Museveni will be waiting for me, and I will be ready for him too.
Again, on social media, President Museveni's son, Kainerugaba, Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi, has denied ever knowing you, has denied being the person in charge or overseeing the allegations of torture meted out against you. What's your response to him?
Okay. Do you think that he can accept that he met me or he presided over my torture? Of course he cannot. But I can authoritatively tell you that throughout my detention, I met him twice. Then immediately after I was released on bail, they rearrested me. They rearrested me or kidnapped me from prison. And they drove me to him, and I met him, and we talked, and he released me at night. He gave me a military escort, and they escorted me up to my gate at 3 a.m. They dropped me at my gate. So General Muhoozi, because he instructed me never to tell about my torture, never to write another book, never to show my scars, now that I have become recalcitrant, he understands. Of course, he can never say that he did not meet me. You know, I mean, he can never say that he met me. He has to deny.
That was Ugandan writer Kakwenza Rukirabasaija. He was speaking to VOA's Peter Cloti. In a bid to boost agrotourism, the government in Botswana is offering wildlife startup stock to farmers to keep in their ploughing fields. The government says the move will give locals an improved stake in the lucrative tourism sector. From Habarone, Mkodizi Dube has more.
Botswana's National Parks and Wildlife Director Kabelo Sinyatso says the government will run a pilot project between February and July this year where farmers will receive startup stock. Each farmer will get 5 animals per species, Sinyatso says.
The species that the department would be availing in impala, hemsbok, zebra, eland and warthog. It's important though to clarify that we are not saying applicants should just restrict themselves just to the species, but people can keep whatever wildlife that they are keen to keep. It's also important to clarify that the scheme that we're referring to relates to keeping of herbivores. It excludes carnivores.
He says farmers must meet certain water, fencing and space requirements depending on the species they want to keep. Randy Mutsumi, a professional hunter, is keen to keep animals within his holding. However, he's concerned the cost will be prohibitive due to startup capital required.
This is a very good initiative. But the problem now is the expenses. It is going to be very, very expensive for an ordinary Mutswana. Just fencing only is going to cost an ordinary Mutswana over 1 million. So this initiative is good, but it needs a lot of funding.
According to requirements, gamekeepers must ensure there is adequate fodder and reliable water supply. The fence height should be between 1.5 and 2.4 meters, depending on the species kept. Conservationist Map Ives agrees that the venture requires a lot of resources.
Wildlife farming and the keeping of wildlife is a highly specialized business which requires huge capital outlay. If you are going to keep animals like eland, which are capable of jumping extreme heights, you are going to need infrastructure. You will also need reliable water infrastructure supplying fresh, potable water. And a lot of water in Western Botswana anyway is quite saline.
He adds the initiative might end up benefiting an elite few who have access to resources.
I understand the principle of spreading the ownership or the keeping of wildlife to the people. They're also trying to probably spread tourism away from the national parks and game reserves and wildlife management areas into other parts of Botswana. But again, I believe this is not well thought through and will probably only benefit elites. The elites who can afford to have large tracts of land, high quality infrastructure, and of course people to look after that wildlife.
In announcing the initiative in 2020, President Mokgweetsi Masisi said it was one of the ways to revive a tourism sector hard hit by COVID-19. Botswana is one of Africa's leading tourism destinations, with the sector contributing 13% of the country's gross domestic product. Mkondisi Dube for VOA News, Habaroni.
And still in Southern Africa, Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has ruled out the use of U.S. dollars for salaries, which teachers on strike are demanding. Columbus Mavunga reports for VOA News from Zimbabwe's capital, Harare, where teachers and economists are condemning Mnangagwa for being out of touch with reality.
Addressing thousands members of the country's ruling ZANU-PF party Saturday, President Emmerson Mnangagwa said Zimbabwe will continue to pay salaries in the local currency. He says, we know that there is no country that prospers without its own currency. We are on that path. We are supporting our own currency, which will help to grow our economy. We cannot grow our economy on the basis of a currency which we have no control upon. That's where we are going. he said. Zimbabwe's teachers have been striking since last week, asking for a minimum salary of $540 a month. They currently earn about $100 a month in local currency. Robson Chere of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe reacts to Mnangagwa's speech.
It is clear that Mr. Mnangagwa is as carefree and indifferent on the plight of teachers. And the demand for a living wage is a struggle that no one can stop at this moment. And no one can actually exclude teachers from being actively participating in our economy by paying them slave wages in the form of body. We will resist any attempts by any means necessary, even from the highest office, to stop us from demanding a living wage. And we are going to mobilize. We will continue mobilizing teachers and organize so that we will get the USD so that the teachers can also actively participate in this economy.
Raymond Majongwe is from the Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
The president is not being honest and sincere. The tragedy of that analogy is that he is being very selective with the truth. Every service that they are providing, they are charging in US dollars. We have seen him buy chicken in, and he took US dollar bills from the pocket to pay. We didn't see him producing RTGS dollars.
The teachers' pay dispute goes back to October 2018 when the government stopped paying them in US dollars, switching to the reintroduced Zimbabwean dollar, also called the real-time gross settlement dollar. The new currency has steadily lost value, effectively reducing their wages. Prosper Chitambara, a senior researcher and economist at the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, says high inflation is the reason why teachers are not interested in the local currency.
Remember, when there is chronic inflation, money cannot effectively serve as currency. The two major functions of currency are, number one, to serve as a medium of exchange, and number two, to serve as a store of value. So chronic high inflation actually affects the function of money, and it causes the market to lose confidence in the currency and to prefer to transact in a more stable currency, which in this case is the US. So once we address chronic high inflation, then people will begin to trust and to love and to have greater confidence in the local currency.
Last week, Zimbabwe's government offered teachers a 20% increase and other incentives, such as free school fees for their children and loans for housing. The teachers have rejected that offer as insufficient. The government later announced that the striking teachers have been suspended for 3 months without salary. Columbus Mavungam for VOA News, Harare, Zimbabwe.
The French government says that its troops killed 40 militants on the Benin-Burkina Faso border in West Africa's Sahel region on Saturday. The action followed an attack on park rangers in northern Benin on Tuesday, in which a French national was among 8 people killed. Last week's attack was the deadliest in a string of attacks since December in northern Benin. These recent attacks have highlighted the expansion of Islamist violence from the landlocked Sahelian countries, where an insurgency has raged for much of the last decade, to West African coastal nations.
Voice of America!
And Tunisia's president cemented his grip over the judiciary on Sunday with a decree that lets him dismiss judges or block their promotion, a move that many see as a way for him to consolidate his power after he seized executive authority last summer. President Kais Saied outraged his opponents and alarmed democratic foreign allies with his announcement last week that he was dissolving the Supreme Judicial Council, a body that guaranteed judicial independence in the country. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi. The International Organization for Migration, IOM, and 40 other humanitarian organizations, including UN agencies, Save the Children Fund, and the governments of Djibouti, Ethiopia, Somalia, and Yemen, have launched an appeal for $67 million to provide life-saving assistance to nearly half a million African migrants. The appeal, known as the Regional Migrant Response Plan for the Horn of Africa and Yemen, was launched Thursday, February the 3rd, to respond to the dire humanitarian and security situation facing migrants on the eastern route between the Horn of Africa, Yemen, and the Gulf region. Yvonne Dege is IOM regional spokesperson for East and Horn of Africa, based in Nairobi, Kenya. She spoke to VOA's Robin Kayama about the appeal.
The appeal is designed to provide life-saving humanitarian and protection assistance to nearly 500,000 migrants and host communities on this eastern route. We're looking at around 494,000. Many of the migrants are stranded along this corridor trying to reach the Gulf, often without food or water. Many die of starvation, hunger, dehydration along the way. Some also are kidnapped. Some are detained, in particular in Yemen, where we know tens of thousands of African migrants are stranded or detained in facilities. The only way IOM, the International Organization for Migration, the UN Migration Agency, can address this issue is by working with the leaders, the governments, the authorities in the concerned nations, primarily Ethiopia, Somalia, Djibouti, Yemen, and of course the Gulf countries, which are the destination, but also sister UN agencies and other humanitarian and protection organizations.
What has been the impact of COVID-19 movement restrictions on migrants along the Eastern Corridor?
The impact of COVID-19 has been serious and severe for many, many, many migrants. Many migrants embarked on the journey on a destination unbeknown to them of the unfolding global pandemic crisis. Many became stranded and remain stranded. When you look at the fact that the measures to try to address or to halt the spread of the disease has forced national, global border closures and movement restrictions, IOM and its partners have found many, many migrants affected. They're also exposed to the conditions that are more likely to cause the spread of the pandemic, often living in cramped or overcrowded places and conditions, often sharing small spaces, not having access to personal protective equipment such as masks and sanitizers, and access to basic hygiene, being able to take a shower or wash one's hands. We know that there is a shortage and a lack of access to clean water when many of these migrants are undertaking these journeys, so may not have access to the vaccine. So the impact of the pandemic has been devastating. Migrants have faced xenophobia, discrimination, stigmatization, where migrants are blamed or where migrants are believed to be carriers of the virus because of the very nature of their lives.
That was Yvonne Dege, IOM regional spokesperson for East and Horn of Africa, speaking with VOA's Ruben Kayama from Nairobi. And Tanzanian media have welcomed the government's decision to lift a ban on four newspapers that was imposed by the late President John Magufuli. His successor, President Samia Hassan, promised to relax media restrictions. But the government slapped temporary bans on two other papers last year. Charles Kombe reports from Dar es Salaam.
The government issued new publishing licenses this week to newspapers Mwanahalisi, Mawio, Mseto, and Tanzania Daima. The latter is owned by opposition leader Freeman Mbowe, who is behind bars facing economic charges. Speaking during a meeting with editors Thursday, Minister of Information Nape Nnauye said the paper's licenses were restored on the orders of President Samia Hassan as part of her promise to uphold press freedom. If the government means to have a fresh start with journalists, He said he should express that commitment with actions and not mere words. Is that not right? I will hand over the licenses here myself, he added, so that we finish the rumors. However, Hassan's government has not hesitated to suspend other papers deemed to have run afoul of Tanzania's media law. Last year, the weekly paper Raia Mwema was suspended for 30 days for linking a gunman who killed four people to the ruling party CCM. The Huru newspaper was suspended for a week after publishing a story about the president saying she will not seek another term in 2025. Salome Kitomari of the Media Institute of Southern Africa in Tanzania, an organization that defends freedom of expression, welcomed the news that the four banned newspapers will again be allowed to publish. She also hopes to see the media law amended. Charles Kombe for VOA News in Dar es Salaam, Tanzania.
And it's now time for Daybreak Africa. With that, we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with a look at Africa's most prestigious club competition, the Confederation of African Football Champions League, which returned for the 58th edition this past weekend as the 2021-2022 season got underway with seven match day one fixtures. Four-time winners Esperance du Tunis of Tunisia recorded the biggest win of the day as they thrashed competition debutants Jaweng Galaxy of Botswana 4-0 at the Raids Olympic Stadium on Saturday. Algeria's ES Setif picked up the only away win on match day one as they saw Borea Athletic Club by lone goal at the General Lansana Conte Stadium in Guinea on Saturday. In Group B's other match, Raja Casablanca edged South Africa's AmaZulu courtesy of a Mushien Mutuali effort in the 67th minute to finish the game at 1-0. Egyptian side Zamalek played an entertaining 2-2 draw at home to Angola's Petro de Luanda, the Cairo International Stadium on Saturday, while South Africa's Mamelodi Sundowns also got off to a fine start in Group A by defeating Al Hilal of Sudan 1-0 at the Royal Bafokeng Stadium, while Group C's North African derby between Tunisia's Etoile du Sahel and Algerian side CR Belouizdad ended in a goalless stalemate. Friday's action featured an impressive opening to Group D proceedings for Wydad Casablanca, who crushed Angola's Sagrada Esperanca 3-0. Defending champions Al Hakli, who are away for the Club World Cup, had their fixture against El Merrikh postponed till Saturday, March the 5th. Match day two fixtures will be played on Friday the 18th and Saturday the 19th of February. Away from football now, Nigerian-born New Zealand mixed martial artist Israel Adesanya defeated Robert Whittaker by unanimous decision to retain his title and maintain control of the middleweight division at the UFC 271 on Sunday. Adesanya won his 11th straight middleweight fight in the UFC and remained undefeated. The judges scored it 48-47, 48-47, 49-46 in favor of Adesanya, who has won all four of his title defenses, three by unanimous decision and one by knockout.
We're just two guys trying to be the best in the world. But tonight I'm the best in the world. I wasn't really looking past Robert. I took him very seriously. And yeah, right all the way to the last bell, I knew he was dangerous. He caught me slipping one time and I was like, good one. But yeah, I look forward to fresh meat.
In basketball news, Nigeria will fly the flag for Africa at the FIBA Women's Basketball World Cup 2022 in Sydney after they scooped up the last available ticket on offer in Belgrade. Following on from the euphoria of their historic win against France, they repeated that feeling of joy but also mixed with a palpable sense of relief by completing a 73-69 victory against continental rivals Mali. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. Thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. And remember to connect with us on all social media platforms. We are on Twitter, Instagram, and on Facebook. Just search for VOA Africa. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.